Kukulele tikandi never done.
I'm kind of person with a good love. Kwagala nisisubira sekanku gambe bwempulira. Wapata wesisubira fetwa kumbekezesa. Kukwasa gina subiza siyansa wasirina. Fakwa baba kusumbwa zebyange tukiriza.
Baby, malapa kukulele tikati. Kubuzo na lati kukachapa tina kane kamati. Neno labu yape finally. Malapa kukulele tikati. Kubuzo na lati kukachapa tina kane kamati. Neno labu yape finally.
Baby, kuita mobali wasala size. Unkoze sex size. Yomilwa precise. Kanyama teka bai. Kufukile kachai. Ubansi keka pai. Kasukani kateke kama jani. Silimu last habichani.
Bana magezi mani. Nauli. Gawa matono buvao. Evinyo miravindi. Nauli. Biba bitono buvao.
Mkanda person is a good loving. Oh. That person is a fake loving. Katin kugamba chen.
Baby, malapa kukulele tikati. Kubuzo na lati. Kukachapa tina kane kamati. Neno labu yape finally. Malapa kukulele tikati. Kubuzo na lati. Kukachapa tina kane kamati. Neno labu yape finally.
Kwagala disi subira sekanku gambe bempulira. Wapata wesi subira fetwa kumbekezesa. My baby love me, I love you. Slow down, take this roll. Baby tell me now, what you wanting. I'm ready for you.